DJ. The party stopping this. Boy, please. Baro nakula good time. Wanga punguza pupa, a poop. Mna vijembe, vijembe, vijembe. Vidampa wengine wapambe. Oh, wapo napenda ni sande ni shinde kufika kabisa. Kabisa. Suje zara ukenge padani ni nyoko kagusa. Ni mwendo wakula bata hia. Maloko mnangangania, masufuria. Na hii ni kolomiji style, flows imetakata. I hear us chopper. Watu oa, watu ea. The baddest, watu oa, watu ea. Chopper, chopper. Oya DJ, wanangwa boda boda. Imekubamba yo, zungusha kila kona. Oya DJ, mbaga kwa madereva yo. Na makonda, mbaga magerezani rafika. Oya DJ, wanangwa boda boda. Imekubamba yo, zungusha kila kona. Oya DJ, mbaga kwa madereva yo. Na makonda, mbaga magerezani rafika.
Mbaga magerezani mefika, mtani meshika. We on top of the game, they can't reach us. Tuko zile same, walisema tuwezi fika. Siko shout your fame, you ma do it for the paper. Wananita Mr. Hitman. Rappers na wachapa na my hits bila kicks man. One after another, na wachapa na consistent. Swag iko shega, check wa chumba kwa machinga zilo distance. But I'm with the baddest, Chico Tami. You niggas can't compete cause your shit sound funny.
Kamisa.
Mi waga na spit saratani, uliza nangwa boda boda people sick kule mtani. Natoka sinza kwa wajanja mie. I'm the greatest in Tanzania. Wakwanza mie. Na hii ni so famous style. Flow sales like kitoto. Hi haters.
Oya DJ, wanangwa boda boda. Imekubamba yo, zungusha kila kona. Oya DJ, mbaga kwa madereva yo. Na makonda, mbaga magerezani rafika. Oya DJ, wanangwa boda boda. Imekubamba yo, zungusha kila kona. Oya DJ, mbaga kwa madereva yo. Na makonda, mbaga magerezani rafika. Jua ni kali, DJ weka pini kwa mbali. Napunguza mawazo na kula monde. Leo kabati niko na mende, hey. Watu oa, watu ea. The baddest, watu oa, watu ea.
Chapa.
Oya DJ, mbaga kwa madereva yo. Na makonda, mbaga magerezani rafika.
Chapa, chapa.
Oya DJ.